Uh-huh. I'm so my town, ja. WKC. Mecha Kole. Baba Loki. I miss you, Mama Loki. You know. The legend and legend wa my flow. Yule mecha da niji baba msaka do. Ni so, men ni so. Mini we bishoni ngai ngai bila do. Wana dis, staki kusikia. Wana shida zao, nina zangu pia. WKC ini moja familia. Unavyojitenga, unakuwa, unakosea. Oi unapotea, unawapa cha kuongea. Wana kukoli, bila love hatuwezi sogea. Na kuombea, na juo utalejea. Tuta chill kama TBT, love tuta share. Bado na bimbea, kila kona kila chocho. Soni kabisa anachosifu mdisho mpoto. Story za kitoto, kusindikiza msoto. Beef za matim, ndoa za mama na watoto. Mbozi mnalewa sifa. Track moja, trap moja, mmejaa tisa. Ni visa, najichekesha hamchani kisha. Hii ngoma kali mnasifiwa na mama sita. Mnadisi WKC, ngome bila woga. Saluti on boys kwa wajanja na mabogas. Ngoma imenoga, na watolea mbavuni mashoga. Elimu ya mzungu na elimu ya mtani. Ukoloni mambo kesho. JCB anakatiza kila chocho. Wala bata kakesheni kama popo. Sakado, nina dream za kisongo. Mistari na inyosha. Beach kama rura, ndogo zenu naziosha. Siangali sura, ngumi nyingi boro yang. Njo tomorrow man, ila kumbuka ukija wache usoro yang. Stongo za gima demu wa washikaji. Wine na standi kwa mademu wa chunaji. Waju waju jipata wafa maji. Mshaferi wote embu rudisha mataji. Na msha popo niga, tena popo mkubwa. Nijitegemea masongo kube masongo wakuda. Lete chipsi mpe goto, niga kizuda. Serikali ya manyani tumevunga mabuda. Shule gani shule kongwe, kamwaga ela awapi mzee kamwaga pombe. Sala low key uskonde Matias no bate sonko robi. Na Jay wa songwe, this life ain't funny dog. Ukileta za kitoto unachano was kwenye flows. Mi waga nina saka do. Elimu yangu ya mtaa na mateso diyo kiongozi.
Tia.
Navuja jasho sometimes na relaxi. Hizi zoni mbili that the style of my life. Basi wapenda buaxi, muda kulilaxi. Jifanya wameni miss bila mikakati. Waagieni, wamesha acha game. Wanamini katika pesa minato madame na fame. Si katika harakati, familia biashara kujongeza na kujenga fame. Much respect to
Robby Machaba.
I can't mention Jibba One, Mecha Kole, Nady 21, Mulo. Yeah, Justin Respicious. Here we go. Sararoki.